Mesia ndiguqe ngedolo phambi kwakho ndiyakhala swakade siyaphela xolela ungasilahli ngeli xesha elinje yashitaya tonight thethelela ndiyaphela xolela nomihle ndinameva ndithembe wena nomisivukuvuku zomoya zingafika mna ndithembe wena ndithembe wena banathi ngeli xesha elinje usixolele isono sethu bawoyi banathi ngeli xesha elinje mm-hmm.